belle bounce.
Ce qui est Rigenti.
Buki Buki Sara Kote. Buki Buki Sara Kote. Buki Buki Sara Kote.
Alors,
t'es fait pour la yamote, t'as quoi choisir. Buki Buki Sara Kote. Buki Buki Sara Kote. Buki Buki Sara Kote.
Aïe.
Ukipiga sana mambo yote shwari, mora atakupa utakacho sari, atakupa gari pia mare mare, kama umezota atakupa hera. Ukipiga sana utatabasamu, mora atakupa maisha matamu, tena atakuepusha toka jehanamu. So kwake welcome, mora anakupenda hauwezi zama, pendo la kishua kuliko la mama, yeye atakutunza kuweke salama, usiwari wari hauwezi zama. Ukipiga sana bongera blessing, wewe utapata more more blessing, hata kama devil yeah ni oppressing, uta keep 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 pressing.
Ukipiga sana kwake, ukipiga sana kwake, ukipiga sana kwake,
alafu
tayari kuna yako itakuwa shwari. Ukipiga sana kwake, ukipiga sana kwake, ukipiga sana kwake,
aye
Maulana amenibariki, ambia devo tuliza, tumetoka kwa giza na ngoja ameujiza. Kwake Mungu mambo iko shwari, amenibamba siusare, sioni nikibanduka, mia pana anguka, amenijaza kama duka, neno lake Kristo pia, siogopi juu niko na Yesu wangu Kristo. Yeah, okay, Buddha beshte gota, dakika ni mbota, shuka chini piga sala maisha ni shota.
Ukipiga sala kwake, ukipiga sala kwake, ukipiga sala kwake,
alafu
taifa kuna yako itakuwa shwari. Ukipiga sala kwake, ukipiga sala kwake, ukipiga sala kwake,
aye,
taifa kuna yako itakuwa shwari.
Yeah, 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 yeah,
itakuwa shwari.
Tuko chini yake Mungu yuko topa, ha, metupeleka juu kama chopa, chapa devil stopper, ameni tosha, kwa mwokozi tosha, ameni osha.
Ukipiga sala kwake, ukipiga sala kwake, ukipiga sala kwake,
alafu
taifa kuna yako itakuwa shwari. Ukipiga sala kwake, ukipiga sala kwake, ukipiga sala kwake,
aye,
taifa kuna yako itakuwa shwari. Ukipiga sala kwake, ukipiga sala kwake, ukipiga sala kwake,
alafu
taifa kuna yako itakuwa shwari. Ukipiga sala kwake,
Maulana,
ukipiga sala kwake, ukipiga sala kwake.